voiture Mali.
Asawera chapantati go o lewru December hitane 2022 sakrabe kedi be to modo hedaade hejjuju amen dile linge mangal mudum fu min jowti o sanne mi wondi do hande Oumar Waygal. Oumar hono nyallirda
ber seli basu fodaay sise
Waygal hono jogada sakrabe amen hande sembe kabaruji
sen gatti jungu meden basu en kala hono ko wodi e lead ndi dum won timmodo hitande ko noddirta 31 ko sukabe jokol ban gonde yambinde do kikida ko leled ndi be ngaram famtade do e journal gal so hal 31 halamo du e mbawa yar tiagal petar ngaji ko fellete le jamma on Ali Sise holli tindi do wattu jodi o tayde yidum hadama e leedi meedi ndu fu dum wonde sottede lumoji di garanti miniren birki sembe tialdi
Waygalo yamde seeda tam heddi hakkune amem e hitane 2023
awo fo fi Ali Sise wattu jono gallure bamako ne kanya fa yottoyo le kedde leedi meedi ndi do galluji de do fu jamar nan wonde lannade fu fota kambe sukabe jokolbe wobbe mabbe an gonde lannade no kan yaltirde jamma ko yogam bi jahan le concert ngaji wobbe mabbe dum bi jahan le boddi ni ngaji dum won to bomotto fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko e Fatoumata Mayiga
ude misira fangude kuluba fa yottade sogana fi jokolbe holti wiide jengan jamma mudum
tanjani doka ngabo
sukabe di don jaltidammi nyanden 30 mi yaltidan e goto le premier du mi yaltidan e goddo homa fu ujunaji 15 dokkimi dum luma yumi joni mi soodi tuba kanye perik jamma mun fe musuji burami wawde diwde kokoji
ko wata ka boge
kanon le dede kewde lamurde de go hiro chakiti tan 2022 dimbata ko san be chubuki hawruntini kalisi wadden defu le galle ma ele grengaji
min ciwa atte min yawa tele amen do ka haadi tole ya chofe nyammina galle ma dum buri dina kokka yimbe be ngala nafa jomu yalti da tayma nyande mu kasindu fei halanta ma bildi
so be jalti be jaltay fuf naybe be anan dar jokolo be wattani ko mabbe hakillo kadda na fude Moussa Sidibe dunka finata wa
no julde lati fu na an hani milade subaka nyaago Allah tawa dun do jam e cella sabu sara be jati gadino julde nde be ngatta hono no sukabe joni be
mistan wiide rawanen ko buri chapan en jeegomo en nayo jeune en kebi torra sabi asnangaji didon jati heddige hen
motifayo to sevare dabereji dika fufiha ma yalla sukab jokolbe ana heba wadde no wodiri julati mod hitande waygal
a wofo fi sise wattu jono kambe lami fedde protection civil wonde tonde be mbiyebe gonde wadde do hen imma daraji non be kollitiri wiide kedda mo kanko noddete namaka dembelo yo gote lami protection civil to mottito ko ma sifi do hen
dabereji di min pi yo huncande hore ka hi guldididi yottoade ne fuwiri golloobe be yalla fabaade gullirde mbowude hinnaade dido kabaruji denno min pamato be soni dum hasindinama yodun imadraji mbawdi wadede lilam moti fuf
dum nawta e yowtere amme minimag Waygalo yawtere amen minimag yontere nde ana fawido yoyugol petar ngaydi
a wofo fe Ali Sise hollitindi wido sukabe kanye mobe fana gondi en dartude wattu jono petar ngaji di tawedi dum hada dum leledi meden di fuddi do petar ngaji nan gondi e fellede le ngalure bamako nde sottobe du Anton kambi hitande hikande wana non cioguji di ngordi fa kebe fam tar fande kebe Mamadou Sama Seko Fatoumata Mayiga
Nyande 31 décembre kay petar hana fe nyakude ele odo nokku dabanani sukabe an goddi tan sodude de do kulle de denu fanda mudun no dullaka wodde soifa modo yalla bismude hitande herende
kamere du ko komi jorrata weli tingol hitande an hani huyenede dum watta solden cioda petar ngaji di be mbay sodde ko ujunaji didi ujunaji jetti fa yottowade ujunaji jetti dum yita mo wuri non fijirde min binirta petar ngaji di sabu dum yawtinami yitama wurina
dedo kulle ko soda itode fuf jeyobe hulti wiide lumongo wela
darni nyinana ma kanati sabu wampetar ngaji ngodu di di njaba kananne le leydi ndi edum tiidi luma mum du wela sanne kanu dum tiidi rifu miden keba hen seeda lumongo ana samti cioggu fu won hen ka lumo rewani go burno dina hikka sabu cioggoji di ngalda
tawana yugul petar le leydi mali na hada sabi rafndena njeyobe dulla fi kabar mudu kal hulti wiide be jittraka sabi kebal galbe hasindiri
kalen jonka hala fijo waygal lebi kewdi ko kanko Ablaye Jabate o wayri yede o annike wartude e jimidi
a wofo fi Ali Sise o do gorko jiaade le nokku no dirta sinzana gar idum le region sego holi tawede kiki da hande o tawete nokku no dirta memorial Modibo Keita yimobe hewbe kanyen ngata so taweton ciagal makko le majjon kanko Ablaye Jabate o do hollantor kaseti makko kesamo anni yaltinde fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko e Fatoumata Mayiga
caggal libbi yogaji majjiri jama o Abdoulaye Diabaté yaltinal album kesso mo titre ngaji sappo e didi der mudun o mahala heftagul jam
il organise
kamari kaldal e kawran garran midon an buri dubbi sappo e joy ko mi yaltinai album dun ne joy mi yaltinan album an kesso fawi do do tarikiji kindi leydi ndi kanye gannobe golleji mawdi wellade
bien travaillé
e do dubbi mako chapande jeddi e joy Abdoulaye Diabaté wadi ko buri dubbi chapande joy e le oro golle o yaltini dun album ngaji sappo e didi o mema alhaliji kewdi e le jibi mako di
mi janginan mi humpita yimbe mi biirad sisile de fu ana fawi do wakkati mi darata to fu bura wakkati mo gonden joni o an hani ko suka be biire
jamako Abdoulaye Diabaté nato memorial ton bangal hiru mako jotobo tawrate bandigo gorko Modibo Diabaté e kanya bibbe mako
min jekiti do faham le imadaraji concert e waygal
en biya fa hande concert ngay en gonte wadde le leedi meden di Ali Cisse kanko no dertere Seydou Cheikh o wiama o tawete nokko no dertere CICB Bifenix kanye fa yotto yo kadi kuyate ngarantawe nokko no dertere Park Magic do bomako do hendimobe hewbe kikira handen
do nawata en bilki sambe chaldi waygalo kanko jaado leedi Brazil pele ka holitama wiide o yawti alkamsaare noga jeena e lewru desambru du mako ana warano chapan jetti didi Ali Cisse wo fo e fe jonte ko mo wondi e sawre nokku no dirte hopital Albert Einstein nokku no dirte Sao Paulo le leedi Brazil di holitama wetto o do gorko andaado kabaru sanne ko nayir bangal figol ballon ali adna mi citete wiide inde mako jarjande mo no dire Edson Artnez bien wiide do bami coupe du monde ko yidi tati ko neddo fu heba e wadde dum wiita 1958 62 kany 70 kafdu holiti yontere bettinde calendrier champ 2023 awo fo fi Ali Cisse be bi pide de fuddal bamde sapotete lewru janvier fa yettiade nogay lewru fevrier itande 2023 mi citede wiide won kabaru kayeji en du kolitinde wiide mali warta hawrtinde lende do yewtere fema futoliti yudum pele baleji krimbe be gondi lannade no kan tewrede nokku no de tete chan kedda mo kanko no de tete Ibrahim Zekul Bali o yo goto jittuno kabaru yito fema futto ko sifi do hen
au niveau de la
fema futto kay ne jatti wiide de malindi on jatti de chan sarsangal alange kamar mum pi de wuriji hasnidnaadi fuf yelalid malindi na taweto ni milawi dudun lam ona wondi wadde bodde mudun yella kamar mudun na heba law billa jun jatti de malindi hani hawruntinde jorembe yella be jatto tunisiton on dum be bandu en ka fuf on tinama hor
championnat national ligue 1 odu waygalo nyaloma jenobo o wadi altinere yade alal bar be tinde hodo wonto jababuji
awo fe fe jababuji di anni en bi AS Real hawi isfas wadi ben baddel gotel ben keba fi baddu AS police kany yeskita wakande ko wurtinonde hon fu wadi baddi didi deado piddi fu ngadi alal bar jabbinonde stade malien kany black star kany do wakande ko wurtinonde wala fu kawdo non dum latti hakkune sewo be kany yeskita du FC Binga kany e yelen ben do hon fu wati baddu goto
way galo min mila jonka do min kaddata e kabaruji amen di
awo fo fe do ngatte haddude kikida hande do kabaruji mede di e joti suka be kal do bawi tade le mali fo e mangal mudu fadi be jafi no kono be andirno do e ser yo tremel no dirten tout so grendal wara so lambe jeddi